isbitaalka Bayhaw ee magaalada Baydhabo iyo waliba kormeer u jeedshay haye in dendeng iyo sida bulshada iyo onku helayaan idiga caafimaad oo shir duban u soo kaseeday agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka dowlad goboleedka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya oo iyo wehliyaan hanu kumide shaqalo wasaaradda muhiimada la kulay kormeerka iyo haye in wasaaradda yeen kuura galatayada iyo idig bixinta caafimaadka oo yeeta in lagu faa'iiday bulshada danta yar si lanku haqabtira baahiyo iyo qaban kormeerka iyo waliba saas oo kale si qayb ku hayay qorsho guud ee wasaaradda silandeera heegsiga wasaaradda caafimaadka ankoreen hanu kumide dhaqaatiirta isbitaalka Bayhaw iyo wayba ku hadalena sadiyoonka adeegayaan bulshada iyo
aad u maasantahay sida nagu soo dhaweysay isbitaalka Bayhaw jadwalka weygan waxaa loogu jiray in aan isbitaalka Bayhaw soo booqano si loo ogaado xaaladiisa agaasima soo moono u arko bal wixii ka jiro wixii gaabo jira wixii step forward ay gaareen inuu nala arko as a technically ayaan go'aansanay waa u gudbinay asna waa nala qaatay maantay noqotay inaan soo aadno isbitaal Bayhaw oo timetable-ka noogu jirtay waxyaabaha aragnay horumar qaali aan aragnay sidii ay laba sano ka hor ahayd oo ahaa isbitaalka maaha maanta isbitaalkan marxalad badan uu soo maray jeengado wada ahaa asoo dhan delivery room oo xataa waxaa ku jiray laamiyeeri ah sahadda soo aragnayna CTC-da ayaa laamiyeeri ku haray intii kale mostly waa laga baxay laamiyeerigii horumar waaye cilladda keliya hadda meesha taalla waxa waaye waday u baahan tahay isbitaalka in wada loo sameeyo gudihiisa in wadooyin loo sameeyo in from now agaasimaha wuxuu soo jeediyey tala ah in hadda wixii ka dambeeyo laga diyaariyo wixii case oo complicated ah before iyo after laga diyaariyo si accountability-da ay ku fiicnaato martida loo imaanaysana ay u arkaan
shaqo ku sii weyno regionalkii xataa qayb ka mid ah iyagoo wada hayaan shaqaalaha oo dhaqaatiirta iyo isbitaalka marka iyadaan ka mahadnaqay tan kale way u mahadnaqay NGO-ga Sama oo suurtageliyay inay iyo dhulka inta dhag bulshada lanka adeego tumi lama kuma tumishan tiyaart in go yar isbuntii iyo dambayt isbitaalkana laakiin markii iyada qaybo bulsho dhisanay qaybo bulsho nareeda la ku dhisay laakiin markasta ma era jiray ee dhulka inta dhag bulshada lanka adeega lanka dibidi oo hadana la sii garab suran oo meel kasta mas'uulada ka dhisay boos nareel ka dhisay isbitaal qayb hore ka dhisay hore aan bilaarda isbitaalka meel leeyahay fursadaas ay taa dawladda siin sabab ee dumuhu oo dawladdu meel leeyahay garab suran ee dumuhu ayaan soo bidiisama
oo ulaadil shalbiyay in iyo nafaqo darayay ama nafaqo darnay hadan nafaqo darad iyo shal eeto in complication ay in complication inta ka shalbiyay yani complication hoob gaaban ta jiifiyan nafaq daro hoob gaaban complication ee aan OTB aan wareejiyan alxamdulillaah OTB in qayb tareed ee inta ka shalbiyana goobti screen ku oo ciyaalka uu ka shalbiyani inta ay sidoo oo andar yaran
dhinaca kala hagaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Dr. Ibrahim Aadan Cali Soomow iyo waliba Yusuf Faafayn Kubi u jeedka kormeershay
muddo maanaha oo mataangadeega ay hadda meel raahay sadeegii si laba jibaarahay hawlo badan ka dareeran oo isbitaalka bilaarintii sida dhismooyin cusub oo maanaha in shaqada baahiyaha marka fursad weyn ayaa tabanahay in shaqada ay kamayn aragay maanaha fursadeedan in badan oo saacado qasbadan ay waxaa dhex dareerna wanaagsan isbitaalka marka insha Allah walbadan oo nood ay qaadanay oo insha Allah qadaan inay mustaqbalka isbitaalka ku bilna maadaama ay sheegad isbitaal wasaaradda la tabay rahay wasaaradda hoos ku wayo meel rahay istamaan shaqaalaha iyo maamulka banaha tiimki wasaaradda ay marka wasaaradda ma wada in sheegada kormeer guud oo la kasoo biyo caafimaadka Southwest State marka kormeerka maamulka kumidee meel raayay saasa kumidee soo ay kormeerka annaga maga darne fact finding mission ama mission ka gradiska oo ay may jira macnaha in sheegada sababtay way fadanay inuu dejin in sheegada strategy oo wasaaradda ka dareer fadhi taaso gaadatay wasaaradda banaha in sheegada shaqala tahay le sayo adeeg caafimaad tahay le ambiyaan salan hal bulsho caafimaad qabta anoo higsadaana meel raayayse ayuulka saddexaad ee lanuunyilanka soo weli faayo subulsha afaad qabta ama good health and well being si lindirafadi marka timki horeeyay safaylan ku hadalaan marka ma inay moowtay amir rais walaan ku filadaan isbitaalka iyo ku badan inuu qana kala kulugnay si shaqala tahay le adeeg aafado tahay le iyo bulsho adeeg aafado xog badan lahay marka maleed ilgileena amir rais shaqadaas dareertani oo gidaal hanignagana bana horan dareerta walaan wari oo amir rais wasaaradda koodi bana haya shaqada galanta ka haytay hatana wari kale oo amir rais oo shaqada dareerta la ka adkaay fadhi iyo ku shaqay doon insha Allah marka sharafiyana ay tabar kala sadex qeylana ay ka dhawaay shaqaalaha heeganka attention joog rooga aqoonyahanada iyo maamulka sharaf leh oo tayadii iyo aqoontii oo naftaan idan garna iyo meel raayis competent iyo in iyo heelada iyo manaha deegaanka ku haytan iyo manaha ku bedelan marka may rajay insha Allah ani intaas oo madal iska darbanaha in sheegada gulbada oo na deer doona timka wasaaradda ku darar oo yoon tim madaliyal ee meel rais oo competence ee ani walbada la qabtay oo diyaar ah nood badan qaadeen lankasta marka shaqada oo kormeerku na soo binay ku sayd yaa ku jawaab doona hubilaa insha Allah
isbitaalka bayha waliba uu soo kumidayaa isbitaalada bulshada deegaanada koonfur galbeed ee Soomaaliya ay ku helayaan adeeg caafimaad oo bilaash ah